London, London.
Well, it's the Ugandan property.
Black Market Records.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
The way you put it on me, boy, you know you want me only. The way we do the dirty, dirty, kissing, kissing, chopping a guan in your yard. Boy, I'm a lover. I wanna keep you, baby boy, sit a choker. I wanna take you to my papa. And if you don't mind, it's a goja. Nina sema, when jagala yekwe, jagala pukume ngasiko. Ewa tata tutuke, when ewe kulinda nza siko. Baby njo, njo, rudi nyumbani. Nasema njo, njo.
So soft kiongozi, mbele ya kio unakaa kiongozi. Let's go to Josie, show ya majozi. Hey, trapping in a the area, trap queen full vibe bila failure. Chini ya maji zimi na ezafiria. Leo ni siri, you keep me the siria. Hey Nina, you look rosy. Can you have a thing with the mbuzi? Hey Nina, you look cozy. Can you unapop na ezali kiongozi?
Baby njo, njo, rudi nyumbani. Nasema njo, njo, rudi nyumbani. Njo, njo, rudi nyumbani. Nasema njo, njo, rudi nyumbani, yeah.
Kama ni mapenzi anadai ni mapenzi atageti. Wezi dai love alafu na covet. Kama ni achande yo pete anageti. Kama anasianda yu mifiti na face. Anadai chibona sauce. Shikona shiroma jina za cause. Urembo ni mama tabia ni cause. Vidole ni pamba na kucha za chose.
Baby njo, njo, rudi nyumbani. Nasema njo, njo, rudi nyumbani. Njo, njo, rudi nyumbani. Nasema njo, njo.
www.mp3ugandanmusic.com